la 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 la
akinona
kichevuchevu
eti hanipendi tena akinona atatapika mbona kila kwenye mbili nilimfanya yeyo kwanza wala sikufikiri ngenigeuza pakacha
pakacha
usina lindo na hili eti mara pop kaniacha licha mabaya yake na kuyafanya yangu o basi mwambie
Nilichanua kwake nikasinya na kama angelijua livojitoa juu yake singeniacha mata alinikatiri kwa penzi la kuigiza na tabasamu usoni kumbe mwozo ndani viza sijui nani alibadili amali nyunyiza likuwa sisi kisioni bora nimempata mwingine
vijembe mama vijembe ananipiga vijembe kuona nalishwa peremende walikuwa juisi ya tende
ona sasa
vijembe mama vijembe
Chaweke viko
Atamaliza mbeleko
Atajibeba
Atajibeba
Limemshuka
shu Memuona
Haunitishi tishi Haunibabaishi Haunitishi tishi
Waimo vijiposti vyako
Haunitishi tishi Haunibabaishi Haunitishi tishi
Vikapsheni na vipita vyako
Haunitishi tishi
Ole
Haumi tishi tishi Haumi baba ish
Shabash
Comic Slicer